Ebigambo byafulumya ku kyalo nga kiso byali bibiri. Siri mwogezi wa gavumenti, naye ngamba na ngamba mu bantu bapromota bammemba baffe abasindika okugenda wa pulezidenti. Yangamba bano bo abaafiirwa nga bw'ogambye nga bamaze okugulawo obusaabala. Abo bo ngenda kulaba oba natunda endawo zange nja kubayambako ka lugendo waabwe abaddire. Nina okusooka kwegendereza nti tulemu mpolampola. Naye kiri ky'ogambye ekyokutasho mutabani ngenda kugamba ebigambo bina okuseketerera okuvumirira okulemesa we should not allow that. I'm a master of politics. That is the politics throughout. I'm going to deal with the politics. I'm a politician. Don't mix two things. Leave politics, go ahead with your music. But if you want to involve politics in music, no. We should not allow that.